take a bullet, bullet. Just assume, nina picha zako kwa kuta, vizawadi vingi ulonipa, nimezitunza nimeshindwa kutupa, nivo vina niliwaza, yapo mengi yanashangaza, madhaifu yangu kutangaza, unanitisa. Naombe kawe kheri, yapo kinyonge, nisingependa tugombane, najua najua. Ilo na atna kusumbua, acha niwe cool, Mungu ndo anajua kama kuna jema nilo kufanyia. Asante
chagua nasi wangu kia kuruma, ne mzungu fusi ndivyo unavyo niona. Nobody is perfect, hakuna liyekuwa sawa, leo kwangu wegulala.
Tanikumbuka vipi likuwa daraja, wajanja wanajipigia, na gazi gani tena mpita njia. Kinachonumiza vile nikuandikia, na haya ndo malipo nolipia. Thanks, ipo siku Mungu atanlipia. Na wala siku laani, ila nagombea dua njema Mungu wakongoze. Najua najua, ilo na akna kusumbua, acha niwe cool, Mungu ndo anajua kama kuna baya nilo kufanyia.
Asante.
Ayo, my, oh, my, oh.
Chagua nasi wangu kia.